life we need to focus pa zinthu zomwe facing ngati pindiulire popanda mantha popanda kuzikila malire. I know my challenges amakhala mbiri koma we need to
focus, just focus. Never give up, just focus. Maloto wako iwe chabe, just focus. Zovuta ndizambili koma just focus. Focus, just focus. Antundi antu ndati sunga wamvese. Zolankula zao ndati zojitika zao ndati zoganiza zao ndati sizinga fanane. Nzomwe umafuna chungo funika basi ndikulinga lela. Kuyike lapo nzelu, kuyike lapo ntima ndati wosa panga puma. Kuyika zi energy ngati wina wakutuma. Mishoni ikale ndati inu yobweletsa chuma. Zizayenda bomba kati zagula nyumba. Zose ndizo teka palibe tuchosa teka. Chabe zintu zina zima yamba ndiweyo. Wosa zipwekesa zima teka ndiweyo. Wosa zitengela ndati nzomwe ya makamba. Kushangini yako asiyetu wazikamba. Chomwe ya mata iwo basi kupwekesa. Focus, just focus. Never give up, just focus. Maloto wako iwe chabe, just focus. Zofuta ndizambili koma, just focus. Focus, just focus. Chili chose wunga fune wukoza kukala. Good life every day ndati iwe nkumapaka. Zose zima teka chabe ubi ude comfy. Busa pupulume zongo funika udeke. Kupusha busa topa usazikile malile. Maso apatali mfana au ulingalile. Munjila muliminga jaja sanga kusie. Kumayi welenga kuyibonela tupatali. Kupusha jisti yako osa mango kambangani. Sizi mango teka bobo bwino undimve. Zikafuta lelo vaya mawa usagive. Focus, just focus. Never give up, just focus. Maloto wako iwe chabe, just focus. Zofuta ndizambili koma, just focus. Focus, just focus. Focus, just focus. Focus, just focus. Focus, just focus.